Sometimes vikwazo vinakaga njiani. Sometimes mawazo yanapandaga kichwani. Sometimes maumivu yanakuja chumbani. Kwenye furaha na huzuni naimbani wiwi. Sometimes vikwazo vinakaga njiani. Sometimes mawazo yanapandaga kichwani. Sometimes maumivu yanakuja chumbani. Kwenye furaha na huzuni
naimba. Ukisikia nashinda, unanipa confidence. You are my confidence. Sometimes napita kwenye shida, wewe unanishindia. You are my confidence. Unanipa confidence.
God bless my family, bless my friends, bless my hands. Everything that I touch I wanna see changes. Break these chains, get me out of this cage. Bless where I go, bless my feet where I stand. Bless siku za kazi, bless my weekend. Mungu akisema utoke, kafungwa baraka watu kupake matope. Bado tutakato kukizani, msiogope tuombe mwanga tutapata. Shetani, chawe na mamlaka taka taka. Many pa spirit, many pa ability, many pa dignity. Asante kwa kubariki. Unanipa macho kuona nje some other people don't see. Unanipa ways, nipa plans A, B, na C. All the things that I've been through, I'm thankful, I'm grateful. Look the stars, look the moon, sunshine, beautiful.
Ukisikia naimba, ukisikia nashinda, unanipa confidence. You are my confidence. Sometimes napita kwenye shida, wewe unanishindia. You are my confidence. Unanipa confidence.
Without you I can do nothing. You see my struggle, you came, you did something. You bring light in the dark, was a big bumpy. Mwanamke mzuri na watoto, I'm so happy. Wapo aliyeji confused, wanashanga ni mzima wa afya, just some bruise. No excuse, now no booze, booze. Ndelea kunipa wisdom, nikifanya maamuzi. Protect my kingdom, kwenye vita wachukuzi. Iwake juwa sawa, kuwa kwetu shawa. Jina lako dawa, umeniponya niku sawa. Neno lako power, umenivucha kwa mabawa.
Ukisikia naimba, ukisikia nashinda, unanipa confidence. You are my confidence. Sometimes napita kwenye shida, wewe unanishindia. You are my confidence. Unanipa confidence.
Ni wewe tu.